Nungara da korara do huruza hose ga kuraso ekufuze za tumura smoso ese chizumu fumura fo ese ba bros guhora na code nabye turu ritinjiza notes cyane fura ma flow kuri stove I'm guest a few and the quest is a notes kachi fume na domi suru tambiro muri kiri bihumbi rutwika imigambi gena juas in chaka inabi heti fume ni tumura ni tabi bachinja kush bakanyi takaki ni muri stundi kweza mishami they ain't got a clue but not in a bummy I tell them the truth bahora mumazi I plot my ghost I had dreams with my bros In a cut, ibintu birenze umuziki yagushona what the fuck coming from nara abantu bashaka kumfata buzaga ni cyane gitara saranishaza na tewe bituma mbikora uko nshaka na mwanya w'imaka niwigire papa utavuga amadala kigeka kufata nivuto karasusu twa nitala inzaga ziyaga kajuga nivuba amasasu nyamyasa nishi niggas na kumiro bashira hamwe boss moody who's dear friendly kali boss ni ops gena wana huriro
ushaka amahiti ndaguha amapaki mukoromba na ukoze nka kare umutoto arashaka umukayi zontro zibagira ibisare underage zibatamo ubu Mickey Mouse iri partout so sozi hora kubipanga kishibizi biti kripao umeni manga bikore nkuwikinira gahunda nukwikaraga mbola zo turarekolta nuza nizo zengo nizo zikoranga nubufu tunayigize ubudaro ndimo ndashakisha imituku ha 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 aba osman ikiri mikaka aba square abantera amashaza yare ni yare cana kababa ibit ni myaka izaza wangu bikunda n'ubundi uraza muri njyana abanyita fada ushake gukora ibyo nkoro urasara hold on fuck it Kuba the music on like my dick Muri Bugatti Veyron Gaze energy nizoji tuton Alphine Dion na Louis Vuitton Sinzi njumurimo Mfiti fafa ndi kuburu muriro Mfite zaza ndi kuburu muriro Njene yu muriro
I plot my ghost I had dreams With my bros In a cut ibintu birenze umuziki nagushona what the fuck coming from nara abantu bashaka kumfata buzaga ni cyane gitara saranishaza na bituma mbikora nshaka
let me talk my shit man nigura bizi simezi yo ndi kuri mic imirongo mbatami baguma mu mpaka the kind of shit that you like they slept on me none nabaguriye matela mbatamo verse baricura bahinduka bafana bimena only fuck with the greats all these bitches are fake I don't do no dates motherfucker don't run no stress nigga show some respect nigga mvugo jushira in caps I can never relax icyo nshaka gusanje ni rex y'all niggas broke as fuck niyo mpamvu muba muri stock izo ndege zifite urusaku ziratuma muraburiza njye I move from coast to coast nubwo kenshi I don't really post it bliki yanjye ni pen iri mu mutinje na gang we doing the most bless